Utafanya, nitafuata, nitachora nane, ukichora saba. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender. And let no man try to lay asunder. Na wakijaribu kutulay asunder. Mungu mojo nitawapiga ngeta.
Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier.
I will amplify and equalizer. Paka atama tuta sitachuna.